oɗo nyaloma yo ƴewtade yello hono faabo toɓɓe kañe ɓamam anniyaji le nokkule ɗe kani huncande hoore ko nayri banggal haqqeji sukaɓe fedde neɗɗo noddete parlement des enfants le leydi malindi wino kabaru haqqeji sukaɓe wori le leydi malindi ana han ƴewtede nyaloma hannden o yusuf kone goto gonɗole ɓeɗo sukaɓe
haqqeji sukaɓe en batakalli guelle yogaje le leydi nin saabi ko hew e cukalel ngo yata l'école janggiya ko ɓuuri hewde fo golleji guese tan ɓe watta ma hono dirgon dabaji e nannal muɗum gasa ƴewle guenni bamugo sukaɓe ana watte école toon fandene sukaɓe fo fotinede gouvernement kay e pelle sabintoɓe sukaɓe en ana hani fiide dabiriji dokkodira juuɗe yalla ana hunca o torra
kono ayri banggal ndenago ɗum waɗi sababu to haqqe sukaɓe hewɓe yaɓɓa le région Tombouctou fedde nde ɗonodirde plan international nde ana wondi e wadde immadraji muɗum le oɗo région eɓe jaaha ko yata le guelle temed ɗiɗi e sappo e joyyi yusuf fomba kanko laami oɗo bureau nokku noddirte Tombouctou
laafi deƴerne wonko natto saabe wad hewtinde torraji yogaji nde sukaɓe en kañ e rewɓe ɓen sa ƴeewi hannden haqƴe sukaɓe en haala muɗum wala hunde kesere kasine ko heewi e meɓɓe hannden heɓata janggude caggal muɗum laafi bowɗe saaraɓe ko heewi ana watta sukaɓe muɗum e golle yogaji jaɓa joɓɗi muɗum ñaama jogaɓe ɗum ana hokka surbaɓe e dewle feɓe duɓɗum en yonen saabe jawdini ɗi e nannan muɗum le laamorɗe ɗe
fomba holli tiwide immadraji kewɗi wondi e waɗede e paabo du amiri en gomɓe leyi kereduji ɗi yalla sukaɓe an totte haqqeji muɗum en
mais wonɗo pelle yogaji ko saminto sukaɓe en le guelle amen ɗe le ɗe pelle a tawan amiri en guelle ana le ne feddene meɗen jangguineɓe do haqqeji sukaɓe en fe watti soni sukaɓe toñama ma hippama to yimɓe yogaɓe le laamorɗe ɓeɗa waɗa hen immadraji sa ƴeewi hannen le laam amen ɗo sukaɓe ujunaji capanɗe jeɗɗon wonko wala wolo seeɓe ga caggan immadraji tribunal ka e mairie on sukaɓe ko heewi hannen mi heɓindu en talkude jippinirɗo ɗum won wolo seeɓe ko ɓuuri hewɗe mbuɗo fuu yo sukaɓe rewɓe
fedde wonde kasen ndeɓnodirta coalition malien des droits de l'enfant ndeɗon wonde wadde immadraji muɗum kanko laamiɗo ndeɗo fedde muɗumnodirta antoine akplogan hollitiɗo kono ayri banggal tabede sariyaji haqqeji sukaɓe iɗum wonde tannude koyɗe sanne le nokku o waɗi noddago fewde e faabo toɓɓe kañe ɓamuɓe anniyaji ɗi
o torra ana han huncede saabu sukaɓe en wongo natto hoore en leydi janggon arandere muɗum fo sariyaji hani ɓamede ɗi bate ko nayri banggal batgol haqqeji sukaɓe en ɗona faabo tawjoɓe kiite ɓen heɓa tonga neɗɗo fo ɓamo torra hewtina sukaɓe en caggal muɗum saaraɓe du fiyat dabiriji honene faminirta jamare en do ɗi torraji wattede sukaɓe en
fedde humnini kabaru haqqeji sukaɓe rewɓe kañe galleji le nokko wiya ana andin ɗiɗo tiɗallaji hunde ka laamu ara wonde waddoni immadraji yalla sariyaji ko nayri banggal haqqeji sukaɓe ana huncene hoore rene sanogo goto gonɗe nduɗo suudu sarwisi
immadraji kesi ana wonde waɗede fa hannden banggal laamunkoɓe taƴoɓe kiite ɓen yalla sariyaji ana ɓame ko naari banggal badde haqqeji sukaɓen feso ɗi golleji wi wattende o watti ɗum fo wawa heɓude laawol no yawiri saabu fa hannden nokku jogaji ana leydi nin yettakon toon famitina jamare ndo ɗi golleji ana tiiɗi fa wala seeɗan
micciteɗen wiide sukaɓe hewɓe gooni ko keɓata haqqeji muɗum en ɗum won ɓiɓɓe ñongitiɓɓe kañe sukaɓe wonɓe ley nokkule ɗo basiji ɗin goni